kwanza kusikia sauti yako, kabla sijaona sura, ikafanya nikageuka. Macho yangu yakakutana na yako. Oh, mashallah, ikaisi malaika mishuka. Mana rangi, macho, umbo lako vikanivuta kwako tuonge. Nikakuliza jina lako, namba yako ndo ulikuwa mwanzo kwa mimi na wewe. Oh baby, menifungulia dunia ya mapenzi, nimesahau mateso. Nakufungulia dunia ya kukuenzi, we ni wangu leo na kesho. Hey, hey. Nakupenda sikuachi, we ni wangu, I promise. Nakutaka kando yangu sikuachi, I promise. Mina wewe teke akimama umelainika, umeumbika, acha ni kumagie sifa. Waruke sarakase na mateke, zuri wako hawatofika. Mama umejazisha mikate ya kumiminisha. Baby waonyeshe cheko,
cheko,
wape mideko,
deko.
We mzuri filter na makeup wajie wao. Nao nawapa mateso, watajifunika leso, waonyeshe kiburi, wajiwe wewe ndo mama lao. Ayaya, menifungulia dunia ya mapenzi, nimesahau mateso. Nakufungulia dunia ya kukuenzi, we ni wangu leo na kesho.
Nakupenda sikuachi, we ni wangu, I promise. Nakutaka kando yangu sikuachi, I promise.
Mina wewe
forever, forever, forever. Me and you,
me and you forever, babe.
Forever,
ooh,
forever.
Milele
forever, me na wewe.
Nitazikwa na
remember where you got it from. www.djerico.com.